Panjali na lenga wanchito kutazi watandisa. balenga uboneka Yesu takhala naye nthawi yonseyi kumugwiritsitsa ndi tukhala okhulupirika mu mpingo koma ndithu nthawi yotayitha aine ndapewa kwambiri za chiwerewerezi mwina lero ndi ngoyesa odya tampewa nthawi yonseyi nthawi imene mukuti athinki lero ndi ngoyesa kupichira yesu akubwera tsiku lomwero taoganizireni anaphiri anali nayo nthawi yabwino kwambiri anakhulupirika muchina chilichonse bwana awo nkumaanyadira anaapatsa mwayi ndipo anali ndi nthawi yokumbatira china chilichonse chimene anaawuza galimoto yokumbatira kumbatira ndicho koma chifukwa cha ludzu kanthu kakang'onong'ono akuti ndikamwe madzi madzi nkutayika poti akolope abwana akufika apeza ndichikolopa iyayi tendichitepo kanthu tingwiritsitse yesu basi